studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be hedi be jamwale modo eden gon e bete altinere sappo e joy lewru jion hitande 2020 yamde jena jabbere ga silmaaji sappo e tati Ousmane Niall Boulo Kabadji dum jiirete bogi jande to murtereji bibbe leydi men andi horaju leydi men Ibrahim Boubacar Keita holiti wiide weedi juude haldidede o bami aadi du dartude hebande tidallaaji jande lekkol men jogala imi be wadde majireji joyi lewru juin ana anni wadde majire wonde aljumaare warona de fa darta horaju leydi men andi yoppa golle e yuuncenimbe dum hore o imandara woni cakkitotodo maasi baaji ngadi le sahale wuddu leydi meden di ko yaata himbe sappo keddi kum kaskuble en ana e mubben leydi nanodi maaji dum o ipo bonanda wadi le cakkita yontere de le region mopti e gawo kejaado kertado secrétaire général oni holiti metti mudum do i bonanda ci de yoni sambe kabaruji beta ko bismillah modo heraade studio tamani kabaru cellal jande ndenagu majere joyi lewru juin yabbil joyi lewru juin du hono dum en nandore mudum wonno ko ibk haali le kabaru godudo le mali le ko halde bibbe leydi ndi alan sappo e nay lewru juin du wonno alan kenyan horaju leydi meden di bami adi halde do kabaru jikudde le balde garoje kany e imma daraji majereji ngadde hono majibe sabe mu woteji député e ngadde le lewru mars e avril yabbede di horaju leydi meden di bami hal hanken tawene majere wonde ana anni wadede jumaara warona de do dartugul o yoppo golle kede de ko beedum do hen himbe mali hewbe do mon haala ibeka o haali le hakke minitaaji sappo li haalaaji do haali haala mudum ana tiidalla bangal lekkol lekkol mali ana uddi ko yaada lebbi joy joni saabe nyaw coronavirus kany e murtere njanginobe musile be ana darta sariyawol article 39 tabe handen horaju leedi meden ni darti e premier ministre haltide e syndicat ngaji di yalla tiidalla jande lekkol mali ana hebena jogala ko yaawi ibeka haali do haala rafinde naw gondo le leedi meden di kany tiidalla bangal cellal gondo le leedi mali di horaju leedi meden di holati wiide dabereji bamete yalla di tiidalla ana kebene jogla o kananke leydi men di haldi bi e mali le watta mo tiidallaaji kewdi ngodi bangal imma daraaji baale politique e dinankobe dartobe ummo do salli o tagal majende be gadno joy lewru jandu walde almami mamoud diko kany e baale godde kany e parti politique ngaji ana addi wadde murtere wonde fa handen do do goni don goni ibeka wala ko wi do mudun horaji leydi meden di weedi majotobe juude fa be kaltade o wi du ko be dartat dun gonga be gondi wattu joni o baale de wala ko bi do hala mako ka aswere jabbene de be jode ke batu e tiwide be ngadam majere wonde fa handen do dartugul IBK yoppo golle e be anni wadde majere wonde aljumaare sappo e jena lewru jondu sakira fa be dro don famu di kabaru fur mbahi buddu do whatsapp numero 76 70 88 51 o do mbahi du noddu de mere mere do numero via mo 37 321 immibe joyi lewru jontu dum wonno fedde rassemblement des forces patriotiques M5RFP an ani wadde majere wonde sappo e jena lewru jondu be ndokki nandinobe kabaru jo kabaru aswere yabbene de e wi hunjanimbe don hore o imma dara keso faana mudum yo imma dara cagitotodo fa hore je leedi meden di e la mudum fu njoppa golle be kolliti dun le wattumo ministere hebe anandoma faana me li balde garoje Aminata Dial
Mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5RFP Metak. Tiagal majer mabbe mawde wonde joy lewru jendu coordination des mouvements et associations et sympathisants de Mamoudou Diko e jokkube mudun anandara fa hande yopugol lamu kanaki leedi Ibrahim Boubacar Keita fa ngol yopugol wada defenda wonde imadaraji fa wada majere wonde aljumaare sappo jene lewru jien 2020 wakati sappo e nayende place l'indépendance tout. Et levi porte-parole Simons O de yalter won chekti tonde. Ko joni ko ka min dardatam o yoppalam o de min joppina mo wajibi non hollitiri Isa Kawjim. E levi mako yoppugol lam on golata ko jodda kalden. E joy lewru jendu de gube kebini place de l'indépendance do fa darda kananki leedi ndi yoppalam. Jaltal mabbe dido bangal be anni wadde ngal waran wadde e wakkati mo premier ministre jointina. E levi yimbe yogabe o mo hani join gouvernement kesson e le yonterende fanum waje borade di mettiji godudi wadde
maybe nayo e may e barumbe di don dum wadi le bonanda ngado aswere jabbenande yan duma dama ngendi gondi le commune sanga region mopti ana way hono le on wattu goto tuugi di tuuga ma soldaji e malikanye kaskublen do no ko funaji bulbulaji oni en le region kaw Aminata Dial
yimbe wombe tan be kolliti yimbe be kabarde bonde ngari e gendi yanduma dama wakati sappo yande beete be gonno e moto ngaji be kalano fulfulde non hollitiri laamu ke goto gondo ton be yimbe nyottori ni fu ndari ana pella yimbe gendi be yimbe nayon keddike hen yimbe didan barmi hen e nabi dabaji non hollitiri wombe tan be wakati joni o kan nokku o ana deji be kolliti wiide ille hippande ne wadi habbiti be leydi ndi nyottaki ton an songoto yimbe be kabarde bonde ana gonno e mobel Toyota pelli mobel habiti be leydi malindi asawer jabbinde wakati jetti yande mobel habiti be ngal yahanno ciagal ngeni ndi hokkoyde habiti be wombe tombe nyantu neddo goto heddi ke hen mobel ngel be njaaje mudun non hollitiri yimbe wombe tombe ciagal hippande mabbe ne be bami lawol men ko gonno hollitiri yimbe wombe tombe fa han ele asawer ne yimbe didon casque bleu minisma barama hippande yimbe be andaka bangetar kit sahel kirnange nyindika wundi ke ar secrétaire General Oyni o holliti metti mudun e majjun litoray fu ngadi wakati majereji an gondi wadede e gallure bumako de fandare jippagul kananki leedi nden
Aminata Jallale o wattu goto fa hande le cercle nyono region Ségou don sankobe kanye e balé fulbe an gondi e rewrude wadde jam hakkunde mubben fa darano tit Allahji hirwere gendendi be jodde ke batu aljumaare jabbina de to nyono to dum woni kambe balé don sankobe e fulbe nyono e masina Aminata Jall
imma de gal kawral woni wadde jodda kalden hakkunde felde dusonkobe kany yimbe galle fulbe de faano kawral bawi wartirde de yidindi yimbe kawrube majjun dum bawi hawrude e tobe yogaji Mamoudou Diarra kanko mo secrétaire général fedde dusonkobe nyono keda dem kawtal hande gan yida sannen woni dardude be yimbe e kawral fulbe kany e dusonkobe an gonduno e deejer gal kawral gol wajibi ngal hakkunde be fa deejer wada landi kewdi landama e gal kawrital woni bangal durgol dabaji lewi Boubacar Sidibe kanko woni porte-parole fulbe be gal kawrital latto fuddode deyer kede dem ko hawrindimi do hande yo anniyo goto fano mi baawa hadirde yi golleji e les cercle o kanyi e mali fudna e region ngaji di min tinnoto e cercle o e lengal kawrital de gube didi fu kawri e sembinde jang e deyere leggalle mabbe de walde tabital pulaku ana wondi e waldude be e golleji mabbe non hollitiri horejo mayre abuso ngadan ko min bay fofa min balla de peldi di ko ndarta ko to er jende be kawri munde min birfititto tagal majjun min yawanu dun worri min kalda e lamu o wadiran wayi fu fa dum tabita won ko mamel si se hebani studio tamani iude nyono
fedde humni defa sumayla si se yopite haabi o yopaka o tuta do ko buri balde chapande jetti fa handen horaji hirdube lam o anda ko do woni fedde joodi ne fa o yopite de jodde ke nantinobe kabaruji asawere jabbine de faanda mudum fa be kolita ko wembi be dartadu e dental fedde leed adna do ni communauté internationale watta ko ide mudum fa o yopite kedde ko moktar si kajado hala fedde humni defa sumayla si yopite wi Aminata Diall
Lors de cette conférence, nous avons.
Ngal kawrta jotti nobe kabaruji min jangi tongode. De min tarete mi don lando ko he amen e hono wadi so sumende sise nanga li wotiji. Sabinde won yahanno tenugol wotobe de wiyam on wawi yade e denam so mi hebi yade. Ka dum e tawede mo sutam mi anda funno latori mi anda ko wadi. Hali hali tan min nanata e dow majjun. Ko weta horejo parti IRDO ana sindi bas wala mi. Ka mi and ka wala fuko mi andani mo. Fe goto hebali kabaruji mako la ni anda du yimbe nangu be mo
alan kanyane holitama wiade don kanan ko be leedi meden ni bangal cellal quality wiade himbe chapande taton e taton wonbe nyaw coronavirus nangi kasen chapande taton won santana be wala ka fuuri mo yaadi e yonki mo don jiwde ko na leedi meden ni warde hande don nyaw covid-19 o himbe ujinere e temere jetton e jeno woni be nangi santana be ujinere e chapande jetton be accay wo temedere e nayo ke de kabaruji acti covid do facitango Umar Waygalo e Mumin Sendib
Sijo tamani
min joto e hejo jamen communauté acti covid lamu ko wonbe leedi france di wattu jono be bami anni uttinde france ko be idum wara e lewru dum e tawedo fudo diwoji mabbe di kotta do idum hedde uddade malin ko be hewbe kanyen gonto nyaloma hande no kaja birfitade leedi ndi non fedde notre haut conseil des maliens de france holitri wide mumin sendebu
malien hewbe gombe ceggal leedi ndi kebbi torra nyaw coronavirus malien gombe leedi
France anay majjun e wi ho conseil bipe leydi Mali gombe France le lewru didi cakkitidi anaya e yimbele leydi Mali cappande nayo be mayi kambar ko avion gaji ngatta ya warta joni be won jogi tiidala neldude tewma be leydi Mali Hamidou Diarra yo horejo fedde conseil malien de France kede mon
tewuji himbe iwbe mi bawa neldude dum ben sabe selgol dumugol avioji dum waddi tiidalaji mawdi fa do gonde joni do tewuji di anandesa le morgaji ndu ayoban ko yata cappande joyi na cappande jeegon euro le nyaloma wadni min tiidalaji mawdi
bibe leydi Mali hewbe gombe France ana jogi tiidalaji hewtude jondi mabbe yo dum Hamidou Diarra holiti wiide dun
himbe hewbe gollata golliji fu ana ndari mi bawa gollude du e dow teleconference ngaji tiagal ko uddugo gol ummina dun malinkobe hewbe kebiti dallaji sabe jobataake joddiji mubben dum wala e sarja
e wi horejo fedde ho conseil bibe leydi Mali gombe France torra kabaru nyaw o yottike yimbele mabbe gombe leydi Mali e wi makko yo kambar uddugol nokule do be nelde takalisi worde leydi Mali yo torramo do e juude kambe bibe leydi Mali gombe tiagal leydi ndi kanyi yimbele galleji mabbe
lam muti alkamisar jabbinonde woni arande nyaw coronavirus ye le sou doktororo mabbe ndu woni tawede debbo goto dal do aduna wakande tewmu yawande tawi an sawi o do nyawu debbo lelikito du ko buri yontere soudu ministre humindo kabaru robe sukabe kanye galleji leedi medi der wonde e jokkitade golleji mudum e hokkude jamarde kabaruji nyu budi do nyaw coronavirus tiagal ko jabbi le commune nga jeegom do bomoko do wotto jono be jari kati be dokkitiri ton ko yata maske ngadi temdere eno kay be dokki dun pelle rewbel wonbe tombe wattu jonen kittinto landongul kanyo ko kanko professeur Yakuba Toloba o jabi
Allo yalla filki kayo musoro ngaji di darne mu en gotun li e sakka gol nyaw coronavirus o hono ni maski ngai dina fay maski ngaji di mu intadi darne mu walda li e sakka gol nyaw misali sa bami maski biete chirurgical o darne ko jogi rendo yimbe ko temdere fu mal hemel tabi maski ngaji biete di FFPD kany ko nandi e mu ana wawi renude yimbe burde di gaso mi na yorke yaade lawol pilki kayo musoro woy kol mi tayko to wida di bawa renude yimbe sanne
sekrap do ditten e hejoji meden jowidi do coronavirus tinno don gattono ko he modon hakkille yenji wattu goddo
sijo tamani
sijo tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
takiraabe kabaru jumen dile region ngaji meden di senjari ku cyalla remobe ha bundintube le fedde no dirtende uye ciyo do woni nangandire njude e demgal le miyangan kore bami dabere wiide demata ha bo hitande hikande dum wonno ko horebe fedde le koliti le ko joddi le cakete yontere yabbina de le ngendi wole buku cercle ku cyalla be bajimbine kina kilo ha bo sotte debe sapo e joyi CMDT holitino le jonte jabbide o kilo ko sotte debe sapo e joyi sottan sotte debe e tati ni sakiti nabi dun debbe sappo neno do ka faado gonden joni do kambe remobe habbe be darti kina kilo o sotten wurno arande on no debbe sappo e joyi fanyango sami do suko goto jema aljumaare faweta aswere jabbine de dum wadi kuri nekku gondo le e region sigasso bangi kero leedi burkina e bi seedi be suko o mbaro dubi noga gesi iwanno wattu futuroji de wonno ko fanyango sami do mudodom fo heddi e remobe hono kambe gollobe metiyo wombe le o nokku be kulji be darti jamarande cela yaltude yasin wattu kambu tabata dun an watta fa no wada fa be denno e yondeji fa be denno e felnyongoji sakira abdo de kadde tan di kabaruji ka kedde hedade yewtirende an wodi wassalam